Njaya. Yeah. Sure. Emina skuva ngivumewe.
Njandini uyangenze.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele.
Mele sibambe iqine emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela.
Emina skuva ngivumewe.
Njandini uyangenze.
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele.
Mele sibambe iqine emfanisa yindele ndlela.
Now uyazi indlovu yangena.
Njaya mi yizimpela. Njandini lento sayiphila sinakuphikiswa once sabamba ipeni nephepha inki siyawuvuzisa
efani isikili siyasithushisa sikuva ibeats siyayibhubhisa siyagulisa ngivele cikici rhyme fast mase ngiyayidlulisa
mase ngiyayicisha ngiyayihlikihla ngiyakucacisa mangicikica mangikhwifa ngiyayipholisha beast rising ngiriva
iflow njengeriva wabhayiza uyagwiliza yasala ma uthithiza njengorem siyadiliva ezase 4360 don't act like you did know saqala sidayisa cash manje it's digital crypto
ephela sithandazile ntwana usiphendulile uthixo bebethi lezi zakwamasho ngeke zibe lutho esho ipaparazzi yonke indawo ifoto sambela phezulu mfana sesishaya amaphiko
eyethi kicking the door yabi sounda njenge-tiptoe simoja thini masilo asuke si-acta njengo-big show
njandini uyangenze
sikhotheni sesiphushile udwa wasophumele
mele sibambe iqine emfanisa yindele ndlela
now uyazi indlovu yangena
njaya mi yizimpela
Skuva ngivumewe
Njandini uyangenze
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele
Mele sibambe iqine emfanisa yindele ndlela
Now uyazi indlovu yangena
Njaya mi yizimpela
Esedunkan imakudedela thina ngathi besiphethe imithi yo Zamazama umhlaba amagama aphenduka ividiyo
Kalukubhala sibancane ntwana ngeyikhathi zokidiyo Manje lento siphila ngayo mfana silungisa impilo
Iskili jo sikhule saba major bathi simini no Phela singene ngokhinga ibhola lento siphose kude njengefishing rod Eyabi iphelele ekhaya mfana ipiti kude Mabethi greatest of all time akushiwi skinny
Phela lento sayinyusa njengesiboshwa manje ihlala ikithi show Masiphume stage bayakhala abantu bathi sicela mo Ngaphecasheleni nama-cheerers ofarishimo More love mntwana lana sithole uthando ngqo Sidedela amavesi ayenza igebengu sibe hip Lengoma negosi phakathi ngathi ithuna lika-Jesu
Isiphamba no-Christ idlozi asana-rest Izinto ziyakhanya ntwana siphasa
esikhala athe Emina skuva ngivumewe Njandini uyangenze
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele
Mele sibambe iqine emfanisa yindele ndlela
Now uyazi indlovu yangena
Njaya mi yizimpela
Emina skuva ngivumewe
Njandini uyangenze
Skotheni sesiphushile udwa wasophumele
Mele sibambe iqine emfanisa yindele ndlela
Now uyazi indlovu yangena
Njaya mi yizimpela